From the motherland. From the motherland. Kenya to the streets. DJ Kenji.
Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo ukasema nakupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ni pepese wapi mikipofu kwako sioni. Penzi limetaradani na pepewa harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvai baibu ikanga viatu vya kuchuchumia kangaru kisima tuitanga weupani fukizia pambetu ukizungushia shanga inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one. Number one, you're my only one. Number one, you're my number one. Number one, you're my only one.
Easy. Pata size yangu yani nalioga soko nawa na yeah. Filimbi nitapuliza kuita ndege waje raha zimefululiza wako natokaje hadi bubu umepitiliza tuko kwa vipi paje taratibu naniliza baba tuliruge faranga chimeneza kone mua. Nikienda ikitanda shuka za maua uwa ya maru kisha tukonge na vyanda mabwa ya kujiziku wana waru nifunge upande kanga papu juma we kwaru kwa kwaru. Oh baby, oh ma.
Toa majicho
wa dunia
bado uko simple unapendeza shape sini kiuno kijiko chumani wanipa madiko diko kifungua toki ya nini mafuriko meniweza.
feeding me. Mon amour. Ainsi parce qu'il dit que dans les roses qui étaient nos jardins. Nos jardins. Et sa femme avance et loca. Mais t'es chaque mois qu'on a boca. Quand tu es au crack. Mais au bord, il fait qu'on a l'homme. Vamos pra mamá, pra papá. Vou fazer essa menina, menina mais linda do mundo. Exata chuva, chuva, que me tocou. A mamacita que me tombalou, que me tombalou. Exata chuva, chuva, que me tocou. A mamacita que me tombalou, que me tombalou.
My baby, te amo. Paka tama
nasema e kivesi ana ta pimpo depu yake chingo chuno kama city ya Lincoln macho yake kama ya chingo
kojo beautiful mama pinongo tujua ane pere tuona ane uwe na tufa ane uwe na tupenda ane.
Ever leave you for nobody, hey. Shalema, hey. Go back up, hey. Migando, nyanengedere, viuno mgando, ngane segere, kufute kando, kutumeshe tembere, nyonyeshe mambo, watikisaje wezere. Saipekete, ipekete, 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 ipekete. Baby show me, I wanna see you dance. Ipekete, 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 ipekete. Baby show, baby show, short, we love you for my chachali. Baby show, short.
Nakshi, nakshi,
kwa
baby, unanimaliza.
From the motherland, the motherland, Kenya, to the streets, DJ Kenji.
Kwenye kiza, shingani kidani, oh my baby, unapendeza. Wanawenda ni dua yangu milele. Naona ya leo nikona we kama ruba mimi nza kuganda. Kifuwa nilala kubembeleze kama ya imama nza kulinda. Na mshukuru ja kukupata kidosh. Uganda beauty smile we mama wabobo. Na wale wanyuma waliniona poyoyo. Lakini kwa pomanisha kita solo missing for you. For you, for you. Baby let me sing for you. For you, let me dance for you. For you, for you, for you. Vina taka ni ku dance, yeah. Baby let me dance for you, for you. Ye baridi mi ndo dupe. Nikufunike na bubugu la maha. Unanifanya mi nilewe. Unaniweza mpenzi lako minakaba. Miete, kote nilisaka saka. Wakunifati moyo wangu sikupata. Mabete, wangi nilitapataba. Wakaujeza moyo toka kama karata. Na mshukuru ja kukupata kidosh. Uganda piti snaizo mama wako. Wale wanyuma wale yona polo. Kini kwa mama nisha pita. So let me sing for you, for you, for you. For you, minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you.
Pendo limenizidia. Acha niseme, niseme. zimeningia. Baby je t'aime hapo hapo shikilia. Mwaego ndo penye ndo penye moja subiria. Baby niheme niheme. Dereva wa moyo wangu usinipeleke puta puta
puta.
Taratibu mwezangu penzi njia ya nye nye nye.
From the motherland, Kenya, hey! To the streets, DJ Kenji.
I still kiss, baby.
Bendo ni menizidia, acha niseme, dozi meningia. Baby, je teme, hapo hapo shikilia. Mwaego ndo penye oja subiria. Baby niheme. Dereva wa moyo wangu usinipeleke puta puta. Taratibu mwezangu penzi njia yenye matuta
tuta.
Amepinga nimepinga penzi ya mwezi futa. Nakula kwa raha zangu nyama mpaka fupa. Kisura cha upore kama mama yangu.
Ta-la-la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu.
Ta-la-la.
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu.
Ta-la-la.
Nile mungo kwa kidole mambo chambu chambu. Baby you make me
I.
You make me fall in love
I.
And I go tell my mama
I.
You make me fall in love
I.
Pole dia ex, mwenzako nipo salama, salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau hizo zama. Aku siseki, nadekezo tazani mwana, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana.
Kunikamata, tulive nana mama. Ni kama kapa, changu chako. Mikasa sukasa, girl you better than me.
I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around.
unateka mioi. Unavozungusha body, mzuri kama mdoli. Unavozungusha body, mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds so strong.
Wewe nani, unanipigia, simu kama nani. Eti niachane mume wako nani. Unajua nadia, kweli mini nani. Wenina.
Yeah, DJ Kanz.
Pigia, simu kama nani. Eti niachane mume wako nani. Unajua nadia kweli mini nani.
Weni nani, unampigia simu kama nani. Hata utoe gendani, hata rudi hapa kwangu tu nyumbani.
Anapenda mzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya.
Basi wewe wanani, niambie wanani.
Yo DJ Kanji.
Wanani, kama sio wangu tu.
Yo DJ Kanji.
Toto, nimeshinda loto, kukupata mtoto.
Yo DJ Kanji.
Kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. Maheta, mwata futakashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anakakitwa miano. Mtore, mumbia potele. Mumbia na kupenda itabidi ya zoe. We ni mrembo, na kutamani.
She's so amazing. I cook a figure with me, my
place.
She went her waist. Don't throw that behind for days. She's so amazing. I cook a figure with me, my place. She went her waist. Don't throw that behind for days.
You know you gotta. You know you gotta.
Mi amor, te amo. Y yo quiero, te quiero. Ya le yo muy amo. Ya soa penzi kwa beru.
Mwenza conmigo lo chequele. Cuando le inauguría Juan je puede. Sema o peda choco puta con la chequele. Que llama coro magia aunque chumie temele.
Easy.
Copenhagen chocolate. Ma vanilla nila. Tam tam sweetie. Tikichenga karo chamila. Penzi kwenye sauti watupai.
Ukunipambe
moto kama mafuta kwa karai. Okay. Na uliva katoto ito to. Leo mpaka kokoriko ko. Geto ni kulamba mwiko ko. Saka fadi kwa tandiko ko. Koriko ko. Mama tanyewa
nikumeshe.
Ya leo kiboko
nikumeshe.
Mezidi utamu
nikumeshe. She she kumeshe.
Asa kukwacha we
saweza.
Ninde kwa mwengine
saweza.
Teo disina
chisi tuwa chese shana.
Shikana, tunacheze shana. Che, 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 rumba. Che, zina toka che, che. Tukigusana gusana. Na kakara zako kinkiri. Kikiri kakara. Yo, nani malizaga.
Na kakara zako kinkiri. Vinyunavyo kinkiri.
Unanichezesha kwa ita, kokoro wa ita. You dey give me banana, your life is tamani. Wachimba kwa ita, kokoro wa ita. My baby twashese shana.
Mwenza kwa jicho chongo, kwa mwingine sioni tena. Umenipa magongo, nitembe. Niache kuchachema, tujiepushe na waongo. Hawakosagi cha kusema, ulinze nguzo chuma dongo. Benzi tuwezeke na maemu. Benzi langu la kisigua na kupata ratibu. Na miuno na inengua washikwe na aibu. Na tani ya wajajua wando unaniharibu. Na mwaka humo na watagua wakose wakuatibu. Wenipe mambo ya pwani ati mwenzako na nenge. Kanga moja begani uno ulifunge tenge. Mgubara mgupwani kama unaruka senyenge. Wanibinyie kwa ndani nitoke malenge lenge.
Saula,
mambo ya weke adharani.
Saula,
kwani unamogopa nani?
Saula,
uya weke adharani.
Saula,
yeah, kwani unamogopa nani?
Saula,
kama karakta umelamba dume. Wengine gara sabado.
Saula,
tikitaka kinyume nyume. Mashuti kama Ronald.
She call me on my phone. Anakuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gavi tu special. Special for you too. Ewe unanizi maga michichitu. Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama is, yeah, yeah. Two times I put up my money to you.
Nitaka nigo bebe ube mbecho. But you, you know I like it. Nitaka tuendeshe utembeko.
From the motherland, from the motherland, Kenya. This is Streets, DJ Kenzie.
Call me on my phone and I kuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gavi too special. Special for you too. Ewe unanizi maga michechetu. Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. She call me on my phone na kuja gitu. Nataka kuja gitu. She call me on my phone na kuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gavi too special. Special for you. She call me on my phone na kuja gitu. She call me on my phone na kuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gavi too special. Special for you too. Ewe unanizi maga michechetu. Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama is, yeah. Two time. I put up my money. You
nitaka nigo bebe ube mbecho. But you, you know I like it. Nitaka tuendeshe utembeka. Migu,
you know I like it. Nitaka niko bebe ubembe ju. But you, you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
a bullet for you.
Kanibaki nawe na isi nimetamani nikupe vya kukupaga wisha
nanisha kuu unavyo ninyemelea. I'm not your ordinary girl, chunga
sabu isia umezikoroga na macho haya nagapazia tanasha umeniroga we dada.
Masauti don't rush, you can look baby but you can't touch.
Moyo kangu kamelegea, mapenzi mazoea, ukini nyima upendo, nitachanganyikiwa.
Ngozi yake livyo laini, wazi lake nalo kapini, kuwa kajitobo wa kipini, ushua huyu mtoto wa mjini. Ikazuri kasuka ndege, kichwa lake lanuka ndege. Dika, dika, basa huu, anadika, dika, dika, Kenya nguni.
Ya DJ Kanji.
Dika, ziru, ziru, anadika, dika, dika. Ngozi yake livyo laini, pozi lake nalo kapini, kuwa kajitobo wa kipini, ushua huyu mtoto wa mjini. Ikazuri kasupa kindege, jicho lake la nipaga dege. Alafu kana misuka ya genge, natamani kanipe ni mege. Nakana vyo dondoka, kamejaza bezi Twitter, bezi Twitter. Nakana shogoka, nikikauna kakipita, aki sister. Aki cheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya, nyuma na voita wanya. Nikimwita anadeka, akipita anadeka, eti anadeka,
anadeka,
deka, deka,
anadeka, deka, deka,
deka, anadeka, deka. Unaposuguwa, unaiinua, nyoka ya shaba ushaitibua. Hebusa sambua, mama pekechua, kama kuku manyoya ntakufuchua. Sijali geti gani, mbwa kali, kama noma iwe noma. Jehusi melani, chokoleti, nikorada ya tenoma. Ikazuri kasupa kinege, jicho lake la nipaka dege. Alafu kana misuka ya genge, natamani kanipe ni mege. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya, nyuma na voita wanya, nikipiga miluzi ananikanya. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya, nyuma na voita wanya, nikipiga miluzi ananikanya. Ila anadeka, nikimwita anadeka, akipita anadeka.
Nikidunda
ushafika, jina gani ujanita, baby. Shauru taki kabisa, eti unache na visa vya Firauni na Musa vingi. Nikilala na utakama, naniita, nafumba macho, navuta shuka, naona napumbazika, unia.
kunishika ndio ndipo hapo nafarijika. Mambo yako mahaba yako ndo maana natononoka wewe. Pale tulipokutana mikono tukapeana macho yakatizamana. Wana pale tulipokutana na makubadilishana nafsi kukubaliana. Yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi ameniba nusura jeuri sina tena wendo ganzi. Menimaliza hasira sihumwe wakisema. Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze. Nikinunga nibembeleze, usini pepe nipulize. Watuome washituke, roza uzi waume. Mini piki ulechoze. Mikono tukapeana macho yakatizamana. Wana pale tulipokutana na makubadilishana nafsi kukubaliana.
Nasei, Banalobi, Nasei, Kaya Kaya Musa, Kule, Kukama, 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 mama be my yeah, papa mama be my yeah, papa mama be my yeah, papa mama be my. Anyata katra kuka kete aluba kete. Sibaye,
yes, shozi matata.
Tuma, 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 tuma.
Akuka kete alinga katra aluba kete.
Sukuma,
yes, Adolfo mute bachi la mwina.
Papa mazuma.
Joseph
Poussa,
Zodwa,
Andel, Dar es Salaam,
Akosha,
Daimon, Basuma, Inchasang, Basuma,
Kaya, Kaya Mouchar,
Basuma,
Kaman Fouama.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu. Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Kwanza kambali, corona.
Kusimbate,
corona. Kwanza kona ogopa, corona.
Kusana musika,
corona. Tena va maski, corona.
2 metri,
corona. Mikono ya kokosha, corona.
Del Piro, St. James.
Titi Stone Nike.
Santos. Today is today. The boss, the boss, the boss. On vous a parlé de nos deals. On vous a parlé de nos fortunes.
Yeah, mon pao, mon conti.
C'est la mauvaise, il n'a qu'à bien. Nous chaque bien, il n'a bien. C'est la mauvaise, nous chaque bien. C'est la mauvaise, nous j'ai bien.
Yo DJ Kanchi.